The sermon, By Faith Moses, was delivered on Sunday morning, July 20, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ulaliki wa mwachikhulupiriro Mose unalalikidwa la Mulungu mmawa pa July 20, 1958, ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Thank you, Brother Neville. Good morning, folks. It's good to be here today in the tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight. And then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning. And the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson.
Zikomo inu mbale Neville, mawabwino abale. Ndichabwino kukhala tili pano lero pakachisi. Ndipo ine ndimaganiza kuti mwina ine ndikanamutenga mbale Neville kuti alankhule mmawa uno, ine ndiyesere usiku uno. Ndiyeno ine ndimayang'ana ndiye kuphunziro la Sunday School la mmawa uno. Ndipo chiyani? Ambuya akalola ife tiyesera kuti tikhale ndi phunziro la Sunday School ili.
Now it is been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real, real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest.
Tsopano akhala ali masabata awiri tsopano pafupifupi chibwereleni kuno. Ndipo ine ndakhala ndili wamanjenje kwambiri monga inu munamvera. Kuti kolalikira uko ine ndinatopa kwenikweni. Kwenikweni ndipo sindinathe kuti ndizipitirira mulimonse. Ndiyeno ine ndimayenera kuti ndingobwera kudzapuma pang'ono.
I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam down in Kentucky where I was born. I thought, oh, I feel just wonderful now. I'm fine.
Ndipo ine ndinatenga pafupifupi masiku atatu kuti ndikafike ku Wolf Creek Dam uko mu Kentucky kumene ine ndinabadwirako. Ine ndinaganiza, oh, ine ndikumverera bwino basi tsopano, ine ndili bwino.
I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way at the bottom again, so I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up.
Ndipo ine nditabwerera ku nyumba. Ndipo chinthu choyamba cha ching'ono chimene ndinakumana nacho pamaso chinali chokhala ngati nkhani ya boma ya msonkho. Ine ndinapita njira yonse m'musi kachiwiri. Chotero, ine ndinazindikira kuti zinditengera kuposa sabata imodzi kapena awiri kuti ndithe kupuma.
My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, now for the next few weeks, I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord.
Ndipo utumiki wanga ukukonzekera kuti usinthe tsopano. Ndipo ine ndilibe misonkhano imene yakonzedwa. Ndipo ndicho chifukwa chake ine ndinakhala ngati ndangopatukapo ndikuganiza. Ndipo tsopano kwa masabata anga apotsatirawa. Ine ndingopuma. Kupuma kwa thunthu ndi kumayembekezera pa Ambuye.
And many of you people in here as old timers has been with us so long, remembers that what the Lord has said to us, He has always performed that what He said He would do.
Ndipo ambiri anthu inu pano, amene muli apakale, amene mwakhala muli ndi ife motalika kwambiri, mukukumbukira zomwe Ambuye ananena kwa ife. Iye nthawi zonse wakhala kuchita zomwe Iye ananena kuti Iye akanadzazichita.
I remember when in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that He wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible.
Ndikukumbukira pamene pachiyambi pomwe muchali chipano mau mene ife tinkaika mwala wapakachisi momwe kuti Iye izo zinalembedwa ndipo zili mkati mwa mwalawo pa tsamba la Bible langa.
That morning a great vision said, this is not your tabernacle. I said, where is it, Lord? And he set me out under the skies. And a voice came. And I looked and seen them three crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been rolled out for years.
Mawa uja, masompenya akulu ajanati, uyu sika chisiwako. Inendinati, alikuti ambuye. Ndipo iye, anakandikazika ine uko pansi pamulengalenga. Ndipo liu linadza. Ndipo ine ndinayangana, ndipo ndinayiona mitanda itatu iyo, yonga mitengo ndi chipatso cha iyo, zina zotero. Inu mukudziwa chimene masomphenyawo ali, izo zakhala zitalembedwa kwa zaka.
Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things is hit.
Ndikutenga tsiku lina buku lakale pamwamba apo, ndikuwerenga zina za zinthu zomwe Ambuye analiyatanena, ana zineneratu, zinakwaniritsidwa kale, zokhudza nkhani ya ana iyi, ndimomwe nkhondo iti idzabwerere, ndipo zinthu zonse izo zachitika.
Just the two things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it, it controls itself.
Zinthu ziwiri zokha zatsalira mwa amodzi amaulosi akulu amenewo. Zimenezo ndizakuti magali moto oziyendetsa okha adzakhala ali pansewu, ooneka ngati dzira, kokha kuti iwe sungayiyendetse iyo, iyo ndiyo madzilamulira yokha.
And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out.
Ndipo kenako padzakhala mkazi wamphamvu atadzauke, chifukwa America ndi fuko la mkazi. Ndipo lidza, mkazi wamphamvu adzauka, ndipo adzakhala president kapena china chake chonga momwemo mu fuko. Ndipo zikadzatero padzabwera kuthetsedwa kwa thunthu, fuko lonselo lidzasesedwapo.
And that I predict, now this is not the Lord saying this, the other about the woman in this is the Lord, but I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77.
Ndipo izo ine ndikuneneratu, tsopano izi si Ambuya kunena izi, zina zija zankazi, izo zinali Ambuye. Kuma ine ndinaneneratu mu 1933 kuti dziko likanadzakumana ndi kuthetsedwa kwa thunthu isanafike 77.
So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation in total annihilation, just stumps of trees and things like that left.
Kotero ine sindimadziwa pa nthawi imeneyo kuti anali nacho china chake chimene chikhoza kulithetseratu ilo monga ali nacho tsopano. Koma ine ndinaliona fuko mukuthetsedwa kwa thunthu linangotsala zitsa za mitengo ndi zinthu monga choncho zitatsalirapo.
So it's on its road. And if all these other things has come to pass just as he said, that will be also. And just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. All the things that he said will come to pass.
Kotero, izo zili pa njira yake, ndipo ngati zinthu zina zonse izi zafika pochitika monga iye ananenera, nazonso zichitika ndipo basi monga iye ananenera mulemba apa, zimene iye akunena. Ngati Kristu anabwera nthawi yoyamba, iye adzabweranso nthawi yachiwiri. Ndi zinthu zonse zomwe iye ananena kuti zidzachitika.
In duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture.
Ndipo chiyembekezo tikuziona izo, ndipo tikudziwa kuti tili, nambala yathu yatsala pang'ono kuti ichulidwe ngati fuko. Tikudziwa kuti mpingo watsala pang'ono kuti utenge mkwatulo wake.
It moves the heart of a minister or any other laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So I certainly desire your prayers.
Izo zimasuntha ntima wa mtumiki kapena aliyense wa mamembala kudziwa kuti ife tili mu tsiku lino ndi nthawi yomwe ife tili kukhalamo. Ndi nthawi yopambana imene munthu aliyense anayamba wakhalapo pa dziko lapansi. Ndi pakali pano. Imeneyo ndi kwa mpingo. Kotero ine ndithudi ndikusowa mapemphero anu.
And then I seen in the tabernacle and I seen that it was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And so, and the church needed a little meeting, a little stirring. And you've always been kind to me and blessed me.
Ndiyeno ine ndaona mukachisi. Ndipo ine ndaona kuti iwo anali akhala ndi kusankhidwanso kwina ndi chilichonse mu mpingo kwa mabodi ena ndi zina zotero. Ndipo mpingo umafunika kuti ukhale ndi msonkhano waung'ono kukondoweza pang'ono. Ndipo inu nthawi zonse mwakhala muli abwino kwa ine ndipo mwandidalitsa ine.
Me being here seem has been a blessing to you and I'm sure to be with you has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I seen it through God, and I appreciate that.
Ndipo ine kukhala pano zikuoneka kuti ndi mdalitso kwa inu. Ndipo ine ndikutsimikiza kuti kukhala ndi inu kwakhala mdalitso kwa ine. Ndipo inu nthawi zonse mwakhala mukuvomereza zomwe ine ndimanena kukhala choonadi. Monga ine ndikudzionera izo kudzera mwa Mulungu. Ndipo ine ndikuyamikira zimenezo.
So then I started in and then was to find out and get our church straightened up in its boards and then for the elections and so forth. And then I thought after that I went out and got a little rest before go back on the field again.
Kotero ndiye ine ndinayambapo ndiyeno ndinali woti ndifufuze ndi kuwongola mpingo wathu mabodi ake ndipo kenako zisankho ndi zina zotero. Ndiyeno ndiye ine ndimaganiza zikatha zimenezo ine ndipita uko ndi kukapuma pang'ono ndisanabwererenso kumalo a ntchito kachiwiri.
Keep it among yourselves. Now it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another.
Muzisunge izo mwanokha, tsopano izi si za akunja ndi za kachisi uyu. Ife tikufuna kukhala ndi msonkhano ndi kachisi uyu, kotero kuti chilichonse ndi cholakwika chilichonse, zinthu zonse zomwe zakhala zikumapitirira, ndipo mwina mwake zoganizirana pang'ono kwa wina ndi mzake.
Those, I'm going to get every one of them, bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country. Because you're coming face to face with every bit of it like we used to do here at the tabernacle.
Zimenezo, ine ndi mutenga wina aliense wa iwo, ndi kuabweretsa iwo pamaso ndi pamaso. Kotero ngati inu simukufuna kuti mukomane nazo izo, inu kulibwino muchokeko kuno. Chifukwa inu mukomana nazo maso ndi maso. Ndi chilichonse cha izo, monga mmene ife tinkachitira kuno kukachisi.
And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings.
Ndipo zonsezo zisalazidwa, chifukwa ndife abale ndi alongo, amene timanyema ngonero, thupi la Kristu pa gome la madalitso.
And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning.
Ndipo si china koma mdierekezi yemwe angapange china chilichonse. Chomwe chingakhale cholakwika. Ndipo yemwe angapangitse zoganizirana, kapena kukhadzulana, kapena chilichonse chonga zimenezo. Ndipo ine ndimutenga mbale wathu Neville, Ndipo ife tizipita malo ndi malo ndi kuwabweretsa anthu kwa anthu limodzi kufikira kachisi wakale atabwelera, atakhazikitsidwanso kachiwiri, atakhala pa mapazi ake kuti azipitirira mtsogolo kwa ufumu wa Mulungu. Tsopano, ichi ndi chifukwa chimene ine ndanenena izi, ndi chifukwa chakuti izi zikuchitika ndi kagulu kathu kakang'ono kuno mmawa uno.
And I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings.
Ndipo tsopano ine ndipita ndikapume. Ndipo ndidzabweleranso mwansanga mmene ine ndingathere. Ndiye ine ndikuyembekeza kuti ndichoka kupita kumalo a ntchito kawirinso. Ndipo nthawi ino Ambuye akalola, ine ndikufuna kuti ndidzatenge zapang'ono zomwe ife tazisonkhanitsa mu ndalama ndi zina zotero za ine mwini uko mu dongosolo la missionale yakunja iyi. Ndi kukagula tent yatsopano ndi zida zina zatsopano ndi kuyambapo wakumalo a ntchito, osati kumapita chalichi ndi chalichi, koma tikupita ku misonkhano yathu.
Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money, and this drains those people down.
Tsopano, sikuti ndi kunyozetsa abale amene andiitana ine, zomwe zili zopambana. Koma zambiri za izo inu mumapeza kuti misonkhano imeneyi, iwo amati inu mukakhala uko, ndiyenu anzako onse amabwerako, ndiyenu pamakhala kumemeza kwa kukulu kofuna ndalama. Zimango akolola anthu amenewo.
I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see.
Ine ndangoyamba kuzindikira zimenezo inu mukuona. Kotero izi si zabwino. Ife tikufuna kuti tikhale ndi malo omwe tingawabweretse iwo. Inu simukusowa kumaza bweretsa ndalama zanu. Muzangobwera chomwecho inu eni ndi kudzawatumikira Ambuye mwaona.
And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of the person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass you know the secret of the heart of the people.
Ndi kotero tsopano, ndipo utumiki wanga wasintha pakali pano. Inu mukukumbukira pamene ine ndinkachita kugwira dzanja la munthu ndi kungoima pamenepo, ndipo Ambuye amanduza ine chomwe chinali vuto lawo. Anati, ndiyeno zidzafika pochitika kuti iwe uzidzadziwa chinsinsi cha mtima wa anthu.
Every one of you know that's happened just perfectly the way it said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church.
Wina aliyense wa inu akudziwa kuti zimenezo zimachitika mwangwiro basi, momwe iwo ananenera. Tsopano iyi ndi stepe yotsatira yomwe yaneneredwa ndi kuloseredwa yomwe iti ikhale kutali kwambiri kuposa ina iliyonse ya iyo inu mukuona, ndipo izo zikusinthika pakali pano. Ndipo ndicho chifukwa chake Satana akundimenya ine ndi za msonkho, akuyesera kuti azindiuza ine boma kuti ine ndili ndi ngongole ya msonkho pa ndalama iliyonse yomwe ine ndatengapo ngati mtumiki kuchokera mu zaka 27 zapitazo ndinalowa mu utumiki. Sizili chomwecho, chifukwa izo zimadutsa pa mpingo pano.
I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasurer of the church.
Ine ndine trustee wa mpingo uno. izo ndizoona kweni kweni. Izo zinalembedwa apa. Kotero, ndiye ngati ine ndili trustee nsungichuma wa mpingo uno, ndiye palibepo kalikonse mudziko, boma lilibe chochita ndizimenezo. Iwo sakufunsa mpingo, iwo akundifunsa ine pokhala nsungichuma wa mpingo.
And the trustees assigned a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow.
Ndipo ma trustee asaina pepala limene lili kuma bank uko kuti ndalama zanga zonse. Malo mukhala ndi bungwe loendetsa ndalama, ine ndimazidusisa izo mu mpingo wanga kuno, chifukwa iwo ndi okhazikika kale ndi kale muli monse.
And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving it and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people.
Ndipo kuti ndichite zimenezo, zi manditandizira ine kuti ndisamachithawe chalichi, ndikuchisiya icho, ndikumapita kunja, ndipo osakhala kanthu kuno. Ine nditatha kuwalonjeza anthu kuti ine ndizibwelera kuchalichi nthawi ndi nthawi ndi kudzawathandiza iwo. Ndichifukwa chake ndinazisiya izo monga choncho, chifukwa ine ndinapanga lonjezo kwa anthu inu.
That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. If you do that, it throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God.
Ndichifukwa chake ine ndimakhala nacho icho mwanjira imeneyo, malo mukhala ndi munthu payekha. Ndiye ngati iwe uchita zimenezo, izo zimaponyera izo ku bungwe. Ndipo ine molimba ndimatsutsana ndi bungwe. Kotero ine ndizisunga izo momwe izo zilili manja a Mulungu, kuti tikathe kuyendabe chitsogolo kwa ufumu wa Mulungu.
Now, this morning, we want to study this blessed old word and believe that I want to say too, I see Brother Egan and many some of the trustees sitting here, as we had our trustee meeting the other night, it is true publicly before the church that each one of you all are no longer appointed trustees, you are elected trustees and your name is on the books.
Tsopano mawa uno, ife tikufuna kuti tuwelenge mawu odala akale awa ndi kuwakhulupirira. Tsopano ine ndikufuna kuti ndinene apanso, ine ndikumuona mbale Egan ndi ambiri ena ama trustee akhala pano. Ife titatha kukhala ndi msonkhano wathu ama trustee usiku ina, izo ndizoona. Ine mosabisa pamaso pa mpingo kuti wina waliyense wa inu simuli ma trustee ochita kuyikidwapo. Inu ndi ma trustee ochita kusankhidwa. Ndipo dzina lanu lili pa mabuku.
All right. And now they're going to have some more election of deacons and so forth. And Brother Neville will be calling those immediately after this service. All right. And for the treasurer and so forth, as we set the church up, get it all the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on.
Chabwino, ndipo tsopano akhala ndi zisankho zinanso za madikoni ndiyena otero. Ndipo mbale Neville ali akhala akawaitana iwo ukangotha msonkhano uno. Chabwino, ndi msungichuma ndiyena otero pamene ife tikukhazikitsa mpingowu kuyikira maziko onse kukonzekera tikatero tikhoza kukhala ndi chitsitsimutso pamene chikubwera.
Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson to this great word of the living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray.
Tsopano tisanatembenukire kumasamba apa, kupunziro lathu la Sunday school kwa mawu opambana awa a Mulungu wa moyo. Tiyeni ife tingoweramitsa mitu yathu mphindi pang'ono pamene ife tikulankhula ndi mlembi wa buku ili. Ndipo tsopano muike kumbali ganizo lililonse, chilichonse chomwe chili chosiyana chokulepheretsani inu kuti mukhale ndi mdalitso. Tiyeni tipemphere.
most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now, offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. All that we have, we present them to thee.
Mulungu woyera kwambiri ndi olungama, mukukhalapo kwanu kodala ndi kwa ulemu, ife tikubwera tsopano, tikupereka kwa inu mioyo yathu, ndi mioyo yathu, ndi matupi athu, ndi zintchito zathu, ndi luso lathu, ndi zonse zomwe ife tili nazo, ife tikuzipereka izo kwa inu.
And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son Jesus to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining.
Ndipo pamene inu mukuyangana pa ife Ambuye, ngati lilipo tchimo lililonse losaphimbidwa ndiponso losalapidwa, ife tikukupemphani inu, o Ambuye Mulungu, kuti inu mukayikepo magazi a mwana wanu Yesu pamalo amenewo, pakuti tikuzindikira kuti ife mwatokha tilosakwanira, ndipo pamenepo ndizosatheka kuti ife tingakhale wodzidalira tokha.
But we rely completely upon His precious blood and His grace to apply to our account, that we unworthy sinners might come boldly someday into Thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus.
Koma ife tikudalira kwathunthu pa magazi ake ofunika, ndi chisomo chake kuti akaike pa chiwerengero chathu, kuti ife ochimwa osayenera tikakhoze kubwera molimba mtima tsiku lina kudzafika mukukhalapo kwanu, kubweretsa pamaso pathu magazi awa a Ambuye Yesu,
which thou in the times past has recognized it to be the blood of thy only begotten Son, and has made the promise that through him, if we confess our sins, we shall be justified by His grace.
Amene inu munthawi za mbuyomu munawazindikirapo iwo kukhala magazi a mwana wanu wobalidwa yekhayo, ndipo munapanga lonjezo lakuti kudzera mwa Iye, ngati ife tilapa machimo athu, ife tidzalungamitsidwa mwa chisomo chake.
And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as appears our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people.
Ndipo tsopano ife tikupempha Ambuye kuti inu mutikhululukire ife cholakwitsa chilichonse, tchimo lililonse lakulakwitsa kapena kuchotserapo mphulupulu, kuti ngati lingaliro lililonse loyipa lapyoza moyo wathu ndi mivyo pya ya njerekezi, kuti inu mumuthamangitsire kutali mdani wanu woyipa uyu ndi wa anthu anu.
And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us thy word.
Ndipo ife tikupempha kuti inu mutumize mzimu woyera kuti udzawagwire mawu pa nthawi ino, pamene ife tikudzipereka tokha ngati zida, kuti inu mulankhulire kudzera mwa ife ndi kumva kudzera mwa ife mawu anu.
And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit.
Ndipo mulole kuti ife pobwezera tidzawalandire iwo kuti akuchokera kwa inu. Ndipo tichoke pamalo pano lero tikumverera kuti takonzedweranso ku ntchito ya Kristu kuti tikakonze kukhala okonzekera utumiki wa usiku uno ndi mawa chifukwa cha kuchezeredwa ndi mzimu woyera.
Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again.
Mwadalitse abale athu konsekonse, machalichi pa dziko lonse, amene akugwiritsitsa mawu amoyo mu tsiku loyipa lino. Ife tikumverera kuti palibe nthawi yambiri imene yatsalira kuti tigwire ntchito. Pakuti usiku ukubwera mwaliwiro, mitambo ya nkhondo ikuyandama kachiwiri.
Evil is at hand. And we pray that you will let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord, and send us back into the battle. For we ask it in the name of the Lord Jesus, and for his sake we pray. Amen.
Choipa chili pafupi ndipo ife tikupemphera kuti inu mutilole ife tigwire ntchito ngati kuti sitinayambe tayigwirapo. Mupumitse matupi athu otopa Ambuye, ndipo mutibwezeretsenso ife wakunkhondo. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Ambuye Yesu, ndipo chifukwa cha Iye ife tikupemphera. Amen.
As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life.
Pamene ife tikutsegula mauno Baibulo kumutu wa 11 wabuku la Ahebri. Lachitatu usiku, ife tinali kulankhula pamutu wa 7 wabuku la Ahebri za Melchizedek, kukhala wopanda bambo ndi wopanda amayi, wopanda chiyambi cha masiku kapena mathero amoyo.
And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings.
Ndipo ine ndinaganiza mwina mwake mawa uno zikhoza kukhala zoyenera kuti nditsegulenso buku lodabwitsa ili, pokhala kuti ife tilinawo maziko azimene ife tikufuna kuti tinene muzomwe timawerenga mbuyomu.
And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this.
Ndipo polumpha mutu wa 10 ndi mutu wa 9 umene uli malamulo akupereka nsembe, ife tifika pamalo a chikhulupiriro. Ndipo apa mubuku la Ahebri mutu wa 11 ndipo kuyambira ndi meya 23 ife tikuwerenga iwo monga chonchi.
By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment.
Mwachikhulupiriro Mose, pamene iye anabadwa, anabisidwa miyezi itatu ndi makolo ake, chifukwa iwo anaona kuti anali mwana woyenera, ndipo iwo sanaope chilamulo cha mfumu.
By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season.
Mwachikhulupiriro Mose, pamene iye anafika kukhala wa usinkhu, anakana kuti azitchedwa mwana wa mwana wamkazi wa Farao. Anasankha malo mwake kuti amve kuwawa mazunzo limodzi ndi anthu a Mulungu, kuposa kuti akasangalale ndi zisangalatso za tchimo kwa kanthawi.
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible.
Anachiyesa chitonzo cha Kristu, chuma cha chikulu kuposa chuma cha ku Igupto. Ndipo anabwezeledwa mphoto. Mwachikhulupiriro anasiya Igupto, osaopa mkwiyo wa mfumu, pakuti iye anapilira molimbika, ngati kuti akumuona iye amene ali mosaonekayo.
I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first three words of the 23rd chapter. By faith, Moses.
Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro mauno kusankha mwachikhulupiriro. Ndipo ndikufuna kuti nditenge mwamutu mau oyambirira atatu amutu wa 23. Mwachikhulupiriro Mose.
And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did that's worth repeating was by faith. Not by sight, but by faith.
Ndi kusankha mwachikhulupiriro, pafupifupi chilichonse chimene ife timachita, ife timayenera kuti tisankhe mwachikhulupiriro. Ndipo zonse zimene ife tikumupeza kuti Mose anachita, zimene nzoyenera kuzibwereza, zinali mwachikhulupiriro, osati mwakupenya, koma mwachikhulupiriro.
And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in our, even our schools and around, we have had so much of scientific teaching. Because of this, we have drawn the people away from faith.
Ndipo chifukwa chimene ine ndasankhira izi mauno kwa mpingo umene uli mu chikhalidwe ichi, zakhala zakuti mu ngakhale masukulu athu ndi kozungulira, takhala tili ndi kuphunzitsa kochuluka kwa science. Chifukwa cha izi, ife tawakokera anthu kutali ndi chikhulupiriro.
Now faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And we, if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing.
Tsopano chikhulupiriro sichimatsimikiziridwa ndi science. Chikhulupiriro ndi chimene science simatha kuchiona. Ndipo ife, ngati ife titi tidzataye konse chikhulupiriro cha chikulu ichi, ndiye kuti ife tidzakhala kwa thunthu mu mdima. Iwo zilibe kanthu kaya ndife ophunzira bwino chotani, momwe ife tingakhoze kuwafotokozera mawu a Mulungu kuti azigwirizana ndi njira yathu ya kakhulupiriridwe.
There is no way to ever please God only by faith. The scripture plainly states it that way. And it's by faith and without faith, says the scripture, it is impossible to please God.
Palibepo njira yomwe tingamusangalatsire konse Mulungu ndi mwachikhulupiriro basi. Lemba limanena izo mwachimvekere mwa njira imeneyo ndipo izo zimakhala mwachikhulupiriro. Ndipo popanda chikhulupiriro limatero lemba ndi zosatheka kuti timukondweletse Mulungu.
So if faith disagrees with science and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe.
Kotero ngati chikhulupiriro chikutsutsana ndi science, ndipo science ikutsutsana ndi chikhulupiriro, zimenezo zimazika izo mokhulana kwa china ndi chinzake. Ndiye ife tiyenera kuti tizitenga chisankho monga Mose anachitira. Mwa chikhulupiriro ife timakhulupirira.
Now if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere.
Tsopano, ngati ife titaya chikhulupiriro, ndiye kuti sitidzatha kuyankhidwa pemphero ndi Mulungu. Pakuti iye amene abwera kwa Mulungu poyamba ayenera kukhulupirira kuti iye ali ndi opereka mphotho kwa iwo amene akumufunafuna iye mosamalitsa. Kotero, ngati ife titaya chikhulupiriro, mapemphero athu amakhala opanda mphamvu. Ife sitimafika kulikonse.
So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable.
Kotero ndizo zonse zomwe ife tingathe kuziganizira mawa uno ndi kugwiritsitsa kwa chikhulupiriro. Ndiye ngati ife titaya chikhulupiriro, chiyembekezero chathu chonse chimatayika. Ndipo ngati ife titaya chikhulupiriro, zenizeni zathu zonse za uzimu zitayika. Chifukwa iwe sungathe kukhala ndi chikhulupiriro mu zinthu zomwe iwe ukuziona, chifukwa zinthu zomwe iwe ukuziona zonsezo ndi zakutha.
If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe.
Ngati ife tukuyang'ana pa munthu wina opambana, mtumiki wa mkulu kapena gulu lalikulu, zonse izo zidzatha tsiku lina. Ndipo ngati tingayang'ane pa fuko lalikulu kapena chida chachikulu, zonsezo zidzatha tsiku lina. Ndiyeno ife tiyenera kukhala mwachikhulupiriro kwa zinthu izo zomwe sayansi simazinena. Ndi mwachikhulupiriro kuti ife timakhulupirira.
Now, we lose our glory if we lose faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm.
Tsopano ife tingataye ulemelelo watu, ngati ife titaya chikhulupiriro. Tsopano ngati ife tichoka kwa chikhulupiriro, ndiye kuti ife tikutengera mpingo kudera la zalunda.
And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired.
Ndipo nthawi zambiri zakhala zikuganiziridwa pakati pa anthu kuti chifukwa chakuti gululo linali lalikulu, ndipo iwo anali ndi matchalicha akuluakulu, zipilala zikuluzikulu ndi akulu, anthu ambiri ovala bwino ndi okonzedwa ndi ndalama zambiri, mwakuti iwo akhoza kukwanitsa chinthu chimenecho. Ife nthawi zambiri tinkaganiza kuti zimenezo ndizo dzoza, kuti mpingo umenewu uyenera kuti ndiwo dzozedwa.
Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration.
Kapena ife kawiri-kawiri takhala tikulozera kwa azilaliki osiyana-siyana amene amapita kumakalalikira uko ndi kumakakhala ndi osonkhana otchuluka anthu. Ndipo ife timaganiza nthawi zambiri kuti iwowo ndi zizindikiro zakudzoza. Koma zimenezo sindizo palimodzi choonadi. Kumeneko ndikudzoza kwa umunthu.
But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not.
Koma kudzoza kwenikweni kumabwera pakuchita chifuniro cha Mulungu. Mukuona, kaya ndi mmodzi kapena ongokwanira mdzanja, kaya ndi chali chicha chikulu kapena chali chicha chingono, zimenezo zilibe ntchito.
Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration.
Kaya iyeyo ndiwo dziwa kulankhula opambana, kapena wangokhala munthu osadziwa nkomwe ABC yake, zimenezo zilibe ntchito. Izo zimatengera uthenga umene iyeyo akubweretsa ngati iwo uli odzozedwa ndi mawu a Mulungu, kapena kodi ndi odzozedwa ndi kumvetsa kwa luntha kwa kudzoza kwa umunthu.
Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See?
Anthu ena akhoza kudzozedwa chifukwa cha olankhula molakatula. Izo sizimapanga izo kukhala zolondola. Nthawi zina iwo amakhala odzozedwa chifukwa chakuti munthuyo ndi wophunzitsidwa bwino kwambiri, mwakuti iye akhoza kuloza mfundo yake. Zimenezo sizikutanthauza kuti ndi za Mulungu. Mukuona?
It's only through God's everlasting eternal blessed word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith we receive it.
Ndi kudzera mu mawu a Mulungu okha a nthawi zonse odala amuyaya ndi momwe ife titha kulandira kudzoza. Ndipo kumeneko kumaperekedwa ndi mzimu woyera mwachikhulupiriro ife timalandira iko.
Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time.
Sopano ife tikhoza kuganiza za Mose ndi nthawi yopambana iyi ya moyo wake. Ndipo ife nkuwerenganso mbuyo za kubadwa kwake, mene Mulungu anamusamalilira iye. Koma apo panabwera nthawi mu moyo wa Mose, imene pankayenera kuti pakhale nthawi yosankha.
If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt.
Ngati ife tingawerenge molondola, ife tikupeza kuti iye anali mwana wa mwana wankazi wa Farao. Ndipo anali woti adzakhale olowa mpando wa chifumu. Ndipo akanadzakhala Farao otsatira mu Egypto.
So he would notice as he looked around after he had become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits. And Moses, as he looked through the windows of the palace, upon the same slaves that Pharaoh looked down. But what a difference there was in the looking.
Kotelo iye amatha kuzindikira akamayang'ana-yang'ana atafika pokula ndipo zindikira. Ndipo apo pamakhoza kukhala akapolo amenewo akugwira ntchito m'maenje amatope. Ndipo Mose pamene iye ankayang'ana kudzera m'mazenera a nyumba yachifumu pa akapolo omwewo amene Farao ankawayang'ana. Koma panali kusiyana bwanji m'mayang'anidwewo.
I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference.
Ine ndikufuna kuti ndikazikitse lingaliro limenelo mmawa uno kwa maminiti pang'ono. Ndipo Mulungu wakumwamba atazifikitsa izo mkati kwa mtima uliwonse pano. Ndi mmene iwe umayang'anira pa china chilichonse ndi chimene chimapangitsa kusiyanitsa.
The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn.
Mvangeli wankulu John Sproul amene anali wotembenuzidwa ndi utumiki wa mbale Bosworth, amene ambiri a inu mukumukumbukira zaka zambiri zapitazo wa ku Old Glory Barn.
He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salerains, France, and I had the privilege of visiting the same place.
Iye anati tsiku lina anali pa ulendo asanamwalire bwenzi ndi mkazi wake wokondedwa. Iwo anali ku La Salerains ku France, ndipo ine ndinali nawo mwayi wokafika ku malo omwewo.
And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion.
Ndipo na mlondola anali kuwaendetsa iwo kudutsa mmindayo ndi kumawaonetsa iwo zinthu zosiyana-siyana. Ndipo iwo anafika pa chosemedwa china cha Ambuye Yesu, mtanda.
And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to be, to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking.
Ndipo Bambo Sproul anali atayima pambali akuyang'ana pa icho, iye ndi mkazi wake. Ndipo mmitima mwawo anali akutsutsa chomwe walusoyo anali nacho mmalingaliro, kapena osemayo kani. Pamene iye ankasema kuchokera mwala, chinthu chooneka moipa icho kuti chikakhale chikuimira mazunzo ndi chikondi ndi chisoni cha Ambuye Yesu, ndi mmene chinkaonekera moipa ndi chogobedwa.
And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I am not a bit surprised, because most people that look at it first, they do criticize it."
Ndipo namulondolayo anabwera kwa Bambo Sproul, ndipo iye anati, "Bwana, ine ndikuona kuti inu mukuchitsutsa chosemedwa ichi cha Ambuye Yesu." Ndipo iye anati, "Ine ndikutero." Ndipo iye anati, "Ine sindikudabwa mkomwe, chifukwa anthu ambiri amene amayang'ana pa icho koyamba, iwo amachitsutsa icho."
And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this."
Ndipo Bambo Sproul anati, "Bwanji, ine sindikuona po chisoni chilichonse kapena kudzoza kulikonse poyang'ana pa chinthu chimenecho. Kotero ndikudabwa chifukwa chimene wosemayo anachipanga icho monga chonchi."
And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right, and the sculpture had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it."
Ndipo osemayo anati, "Bambo Sproul, chosemedwa ichi ndi chabwino bwino." Ndipo osemayo anali nacho chinthu cholondola mmalingaliro mwake. "Koma pamene pali vuto ndi inuyo, ndi mmene inu mukuyang'anira pa icho."
And he took he and his wife by the hand and led them down to a altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now."
Ndipo anamugwira mkazi wake pa dzanja, ndipo anapita naye iye pa guwa pa phazi pa mtanda umenewu. Ndipo iye anati, "Tsopano, Bambo Sproul, tayang'anani mmwamba tsopano."
And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it.
Ndipo pamene anayang'ana mwamba, iye anati, mtima wake unakhala ngati ukuchokamo. Zinali zosiyana bwanji kukaima pambali ndi kukachiyang'ana icho mwanjira imeneyo, ndi kupita pansi ndi kukachiyang'ana icho mwanjira yomwe chinapangidwa kuti chiziyang'anidwira. Ndipo umo ndi mmene Mulungu alili. Umo ndi mmene chikhulupiriro chilili. Ndi mmene iwe umayang'anira pa icho.
If you look at it as some sort of a historical Bible, of something that was in the days gone by, You will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible and look at it through the eyes of the Holy Spirit.
Ngati iwe uyangana pa ilo, ngati Bible lina la mbiri ya kale. Lachina chake chimene chinalipo masiku amene anadutsa. Iwe sudzata konse kuti upeze phindu lenileni la Baibulo. Iwe umayenera kuti ugwade pa maondo ako ndi kumamvera malamulo a Baibulo ili ndi kuyangana pa ilo podzera maso a Mzimu Woyera.
I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if He isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if He isn't the same one today?
Ine ndingafunse omvetsirawa mawuno. Ndi ubwino wanji umene Mulungu wambiri akale angatichitire ife lero ngati iye si ali Mulungu yemwe yemweyo. Ndi chabwino chanji chimene Mulungu amene anga mutenge Mose ndi kupanga naye iye zozizwitsa zomwe iye anachita. Ndi chabwino wanji kwa ife kuti tiwelenge za Mulungu ameneyo ngati iye sangakhale yemweyo lelo.
What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if He isn't the same God today?
Angakhale wabwino bwanji Mulungu amene angapulumutse kuchokera ng'anjo ya moto ana achi Hebri ngati iye si ali Mulungu yemweyo lelo.
What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if He isn't the same God today? What do we go to church for?
Angakhale wabwino bwanji Mulungu yemwe ankaweluza pakati pa chabwino ndi choyipa mu tsiku la mbuyomu ndi kuwalanga olakwa ndi kudalitsa abwino ngati iye sangakhale Mulungu yemweyo lero. Kodi ife timapitiranji kutchalichi?
Why do we abstain from things of the world if He isn't the same God of the same judgment and the same opinion that He always was?
Ndi chifukwa chiyani ife timazipewa zinthu za mdziko ngati iye si ali Mulungu yemweyo wachiweluzo chomwecho ndi lingaliro lomwelomwelo limene iye amakhala nalo nthawi zonse?
What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever and the fever stop if He isn't the same God today?
Angakhale ndi ubwino wanji Mulungu amene angakhudze dzanja la mzimayi wa malungo ndipo malungowo ndi kutha ngati iye sakhala Mulungu yemweyo lero?
What good would it be to serve a God who could call His friend from a grave after being dead 4 days if He isn't the same God today?
Chingakhale ndi ubwino wanji kumutumikira Mulungu amene anamuitana nzake kuchokera mʼmanda atafa kwa masiku anayi ngati iye sangakhale Mulungu yemweyo lero?
By faith we believe that some glorious day He shall call us from the earth, amen, though we be a spoonful of ashes again.
Hallelujah.
How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it.
Mwachikhulupiriro ife tikukhulupirira kuti tsiku lina la ulemelero iye adzatiitana ife kuchokera pa dziko lapansi ngakhale ife titakhala kasipuni kaphulusa panonso. Kodi ife timatsimikizira chotani zimenezo? Ife sitimatsimikizira izo. Ife timakhulupirira izo. Ife sitimafunsidwa kuti tizitsimikizira chilichonse ife timafunsirwa kuti tizikhulupirira izo.
By faith Moses did such and such. And as Moses as a young man looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw.
Mwachikhulupiriro Mose anachita zakuti ndi zakuti, ndipo monga Mose ngati nyamata anayangana kudzera pa zenera la nyumba ya chifumu pa kapolo, iye anaona gulu lomwelo la kapolo amatope otuwa okhala ndi matope omwe Farao ankawaona.
And when Pharaoh looked upon him and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves.
Ndipo pamene Farao ankayang'ana pa iwo ndi Aigupto, iwo sanali kanthu koma gulu la kapolo. Ndicho chimene iwo ankakhalira abwino, kungokhala anthu oponda matope, kuti azipanga njerwa zadothi kwa ubwino wa mizinda yomwe Farao anali kumanga. Umo ndi mmene Aigupto ndi Farao ankayang'anira pa kapolo.
But Moses, when he looked at him, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God.
Amen.
He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God.
Koma Mose, pamene iye ankayang'ana pa iwo, anali mayang'anidwe osiyana omwe Mose anali nawo. Pamene iye ankaona, akamadutsa pa zenera, makwinya akulu pa nkhope zawo, misozi yomwe inkatsikira pansi mʼmatsaya mwawo, ndi matupi awo opindika, iye ankayang'ana pa iwo ngati anthu a Mulungu. Iye sankayang'ana pa iwo ngati akapolo, iye ankayang'ana pa iwo ngati anthu osankhidwa a Mulungu.
Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ, I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people.
Ndipo pamene ine ndikuenda dziko ndi dziko, ndifuko ndi fuko, kulalikira, pamene ine ndinachoka pa zitseko za kachisi wa ng'ono uyu, awo ndi malo a zipembedzo zonse, opanda lamulo koma chikondi, opanda buku koma Baibulo, ndi opanda kachikhulupiriro koma Khristu. Ine ndayesera kuti ndiziyang'ana pa ana a Mulungu ndi pa okanidwawo, kuti ndiwo anthu osankhika ndi oyitanidwa a Mulungu.
I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodists or if they're Presbyterians or if they are Pentecostals. Our Nazarenes, our Pilgrim Holiness, I just want to look upon them as the people of God.
Ine sindimafunsa iwo ngati iwo ali aku Branham Tabernacle, Ine sindimafunsa iwo ngati iwo ali a Methodist, kapena ngati iwo ali a Presbyteria, kapena ngati iwo ali a Chipentecoste, kapena a Nazareni, kapena a Pilgrim Holiness. Ine ndimangofuna kuti ndiziyangana pa iwo ngati anthu a Mulungu.
I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God, and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them because I know they are people of God.
Ndikumaona zochita zao ndi kachitidwe kao kuti iwo ndi antchito a Ambuye Mulungu. Ndipo mtima wanga umakhumba chiyanjano ndi iwo. Zilibe kanthu kuti iwo ndi a dzina lanji. Ine ndimangofuna chiyanjano chawo. Ine ndimawakonda iwo chifukwa ine ndimadziwa iwo ndi anthu a Mulungu.
When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back and a decent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on, she may be and looks twice as pretty as the woman with the long hair according to the looking of the world. But I take my side with that girl that's dressed like a Christian.
Pamene ine ndimuona mkazi akubwera munsewu, ali ndi siketi yayitali ndi tsitsi lake atalikonza bwino kumbuyo ndipo atavala dresi yooneka bwino. Ndipo ine nkumuona dona wina wang'ono mwina mwake wa usinkhu wofanana, atavala kabudula wang'ono. Iye akhoza kukhala maonekedwe wokongola pawili kumuposa mkazi wa tsitsi lalitali uja, monga mwa mayang'anidwe a dziko lapansi. Koma ine ndingatenge mbali yanga ndi mtsikana uyo amene wavala ngati Khristu.
Though they be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side. She might not be as pretty as the other girl featurely, but she sees something. By faith she sees him who is invisible, who is guiding her life.
Ngakhale iwo atamuseka iye ndi kumamutcha iye wotengeka, komabe ine ndingatenge mbali yanga iye akhoza kusakhala wokongola monga mtsikana winayo mwamaonekedwe, koma iye akumaona china chake mwachikhulupiriro. Iye akumamuona iye amene ali wosaonekayo, amene akutsogolera moyo wake.
When I see the man on the job being called deacon or preacher or a fanatic because he refuses to smoke and to drink beer and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic, my heart goes out for him.
Pamene ine ndimuona mwamuna ali pa ntchito akutchedwa deacon kapena mlaliki kapena otengeka, chifukwa iye amakana kusuta ndi kumwa mowa ndi kumapita ku dansi monga ena onse aiwo, ndipo iye nkumatchedwa otengeka, mtima wanga umapita kwa iye.
He is my brother.
Amen.
Down in this Egypt soils, that makes our heart long to embrace him and say, brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you.
Iyeyo ndi mbale wanga kuno munchenga wa Egupto u. Zimenezo zimapangitsa mtima wathu kumalakalaka kuti timukumbatire iye ndi kuti mbale ife ndi amwenda njira ndi alendo a dziko lino. Ndipo ine ndikulakalaka kuti ndiziyanjana ndi inu.
Moses had to make a choice. choosing by faith. How many young men would have jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter?
Mose anachita kupanga chisankho, kusankha mwachikhulupiriro. Ndi anyamata angati amene akadalumphirapo pa mwayi uwu okhala mwana wa mwamuna wa mwana wa mkazi wa Farao.
How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet?
Ndi anyamata angati amene akadalumphirapo pa mwayi uwo umene Mose anali nawo, kuti akasangalale nazo zokondweretsa ndi zokoma zonse za pa dziko lapansi, kuti adzakhale mfumu ya ku Igupto, kuti akakhale nalo dziko lonse pa mapazi ake.
What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses chose to take his place with the afflicted and suffering people of God.
Amen.
Ndi chinthu chopusa bwanji anyamata atsiku lake ayenera kuti anaganizirapo pamene Mose anasankha kuti akatenge malo ake ndi anthu osautsika ndi ozunzidwa a Mulungu.
Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing him who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God regardless of what took place.
Chifukwa chiyani iye anachita zimenezo? Mwachikhulupiriro, pamene iye anakwezera mwamba maso ake, iye anayangana kudusa zonyezimira zonse za dziko lino. Iye anayangana kudusa zosangalatsa za tchimo. Ndipo Baibulo limanena kuti iye anapilira pomona iye amene anali osaonekayo mwachikhulupiriro. Ndipo anapanga chisankho choti azimutumikira Mulungu ameneyo mosasamala zomwe zinachitika.
It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy maybe the fellowship and pleasures of sitting in a better pew. We might be more popular to drink and to smoke and to dress and to act like the world.
Izo sizinasinthe ayi. Ambira ife tikoza kumapita kumene ife tingakutche kuti ndi nyumba yabwinoko. Ife tikoza kumakasangalalako mwina mwake ndi chiyanjano ndi kukoma kukhala pa mpando wabwinoko. Ife tikoza kukhala otchuka kwambiri, kumakamwa ndi kumakasuta ndi kumakavala ndi kumakachita monga dziko lapansi.
Well, what's the matter? You've lifted up your eyes, and by faith you see him who is invisible, and have took your stand with the rejected and so-called holy rollers of the day. For by faith we see him who is invisible, choosing to suffer the persecutions and the afflictions.
Koma vuto lake ndi chiyani? Inu mwakwezera mwamba maso anu, ndipo mwachikhulupiriro inu mukumuona iye amene ali osaonekayo. Ndipo mwatenga mayimidwe anu ndi okanidwa ndi otchedwa oyera ozigubuduza atsikuli. Pakuti mwachikhulupiriro ife tikumuona iye amene ali osaonekayo, kusankha kuzunzika mazunzo ndi msautso.
I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted. I don't say that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes.
Ine sindinganene kwa anthu kuti asankhe kuti azizunzidwa. Ine sindikunena kuti inu musankhe kuzunzidwa. Icho sichingakhale chinthu cha umunthu kuti ndichite zimenezo. Koma ngati kuzunzikako kuli pa njira ya ntchito, ndiye tiyeni tizitenge izo momwe izo zikubwerera.
I don't want you to do something for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that I belong to a church that doesn't believe in so and so in the worlds and things like that. Just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself.
Ine sindikufuna kuti inu mumuchitire china chake munthu wina wake kuti azikusekani inu. Ine sindingafune kuti inu muzinena zinthu zosiyana zimene ine ndi wampingo umene sumakhulupirira zakuti ndi zakuti mudziko la dziko la pansi. Ndi zinthu monga choncho. Basi kuti anthu azikusekani inu. Inu mukuzibweretsera zimenezo pa inu eni.
I wouldn't say for you to get out here and carry on and do something that was radical. I wouldn't want you to do that so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself.
Ine sindinganene kuti inu mutuluke kuno ndi kumapitilira ndi kumakachita china chake chimene chili chosokoneza. Ine sindingafune kuti inu muzikachita zimenezo kuti wina azikanena kuti ndinu otengeka. Inu mukuzibweretsera zimenezo pa inu eni.
But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live alone. You make a choice. Every man and woman has to make this.
Koma ngati izo ziri munjira yanu ya ntchito kwa Mulungu, musiye dziko linene zomwe iwo akufuna kuti anene. Inu zikhalanibe moyo. Iwe umapanga chisankho. Mwamuna aliyense ndi mkazi ayenera kupanga zimenezi.
What if Pharaoh could have saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith he chose it rather than to have the pleasures of sin.
Nanga bwanji ngati Farao akanaona zomwe Mose ankaona. Iye ankaona kuzunzika kwa anthu. Iye ankadziwa mtengo umene ankayenera kulipira. Koma mwachikhulupiriro iye anasankha zimenezo kusiyana ndi kuti azikakhala ndi zosangalatsa za tchimo.
Is maybe a little young lady sitting here. As glamorous young women. The world would like to say to you, do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped. You should show that.
Alipo mwina mwake atsikana angono, achichepele akhala apa. Ponga atsikana okongola angono. Dziko likanakonda litanena kwa inu, chita ichi ndicho. Iwe ndi okongola. Thupi lako linaumbidwa mokongola kwambiri. Iwe uzionetsa zimenezo.
But my sister, raise up your eyes and look beyond that to him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Koma mlongo wanga, kweza maso ako mwamba. Ndipo uyang'ane kupitilira zimenezo kwa iye amene anati ndi chonyansa kuti mkazi avale chovala cha mwamuna.
If the men of the people in your community, if the women that you associate with, said cut that long hair off, it would be cooler. It would be this, that, or the other, or it would become you better. Don't you listen to that. You lift up your eyes and by faith saw him that said, the woman's hair is her glory and she shall not cut it.
Ngati amuna anthu amudera lanulo, ngati akazi omwe inu mumayanjana nawo akuti, dulani tsitsi lalitali ilo, muzioneka bwino. Zikhala ichi icho kapena chinacho, kapena izo zikupangitsa iwe kuonekako bwino. iwe usamvetsele kwa zimenezo. Iwe ukwezere mwamba maso ako, ndipo mwachikhulupiriro umona iye amene anati, tsitsi la mkazi ndi ulemerero wake. Ndipo iye asamalidule ilo.
If they say it would be popular, you were standing better with your job or with your boss if you take a sociable drink. If you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in your neighborhood.
Ngati iwo anena kuti zikhala zotchuka, iwe zikuyendera bwino ku ntchito yako kapena ndi abwana ako, ngati iwe utamwa chakumwa choledzeretsa, ngati iwe utasuta ndudu monga akazi ena onse, iwe ungamakhale mosangalala mwayoyandikana nawo ako.
By faith, raise your eyes and look to him who said, "Defile this body, and I will destroy it." By faith, we believe those things. It's nothing that you see. It's something you believe. By faith, Moses did.
Mwachi kulupiriro uzikwezera maso ako ndikuyangana kwa iye amene anati, detsani thupiri. Ndipo ine ndidzaliononga ilo. Mwachikhulupiriro, ife timazikhulupirira zinthu zimenezo. Si zimene inu mwaziona, ndi china chake chimene iwe umachikhulupirira mwachikhulupiriro. Mose anatero.
And in this faith walk, there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good.
Ndipo mukuenda kwa chikhulupiriro uku, pamafika nthawi imene pamayenera kukhala kusankha. Loti anapanga kulakwitsa kumvetsa chisoni uko, kumene ife timapanga. Nthawi zambiri ife timasankha kwa ubwino wathu.
We choose things that would be a better. Sometimes if a little squabble comes in the church, and someone would say, "Well, the deacon or the pastor's on this side. Don't look at that. Look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together. That's godly."
Ife timasankha zinthu zomwe zingakhale zabwinoko. Nthawi zina ngati pali makangano pang'ono amene abwera mutchalichi, ndipo wina wake nkuti chabwino adikoni kapena abusa alikumbali. Musayang'ane pa zimenezo. Muziyang'ana pa chomwe chili cholungama. Muchichotsepo chinthu chimenecho, ndipo mwabweretsepo onsewo pa limodzi. Zimenezo ndi zawu Mulungu.
There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might walk with the people of God.
Kulipo kusankha. Ndipo ife timazisankhira tokha. Ife timasankha china chake chimene chili cha kwa ubwino wathu. Koma Mose anasankha zosautsa ndi chitonzo kuti akathe kuyenda ndi anthu a Mulungu.
Think of it now. Listen to it. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing him who was invisible.
Taganizani za zimenezo. Tsopano, tamvetserani kwa izo. Anasankha zosautsa za anthu a Mulungu, ndipo anachiyesa icho chuma chopambana, pakuti iye anapilira pomuona iye amene anali osaonekayo.
Now, Lot one time had to make a choice. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that will make your final choice.
Tsopano, Lord nthawina anayena kupanga chisankho. Ndipo izo zikhoza kukhala mawuno kuti pakhala amuna ndi akazi amene akhala pano, amene muti mupange chisankho chanu chomaliza.
You are today what you are because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now will determine what you'll be 5 years from today.
Inu muli lelo chomwe inu muli, chifukwa zaka zingapo zapitazo, inu munasankha kuti mudzakhale chimene inu muli tsopano. Ndipo chimene inu muti musankhe tsopano, chidzane na chimene inu muti mudzakhale zaka zisanu kuchokera pano.
5 years today you may be a missionary. 5 years today you may be a renowned Christian. Or 5 years today you may be in hell because you made the wrong decision.
Zaka zisanu kuchokera lero mukhoza kudzakhala wa missionary. Zaka zisanu kuchokera pano mukhoza kudzakhala mkhristu wodziwika. Kapena zaka zisanu kuchokera pano mukhoza kudzakhala ku Gehena chifukwa inu munapanga chisankho cholakwika.
5 years today you may be cleaning spittoons in a bar room. 5 years today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman that's a credit to any society because of your choice for Christ.
Zaka zisanu kuchokera lero, mukhoza kudzakhala mukupukuta masanzi muchipinda cha bala. Zaka zisanu kuchokera pano, inu mukhoza kudzakhala hule la pansewu. Kapena inu mukhoza kudzakhala mwamuna kapena mkazi yemwe angakhale wa phindu kwa anthu ena aliwonse. Chifukwa choti munasankha Khristu.
5 years today you may be in glory, gone in the rapture. Because you made your choice today, but you've got to choose. And don't look at what you see. Choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith.
Zaka zisanu kuchokera pano, mukhoza kudzakhala muli ku ulemerero mutapita mu mkwatulo. Chifukwa inu mwapanga chisankho chanu lero. Koma inu muyenera kusankha. Ndipo musamayang'ane pa zimene inu mukuziona. Muzisankha zimene inu mukuziona mwachikhulupiriro. Ndi chinthu chokhacho chomwe chiti chidzawerengedwe. Ndi chimene inu mwasankha mwachikhulupiriro.
Lot, as he had to make a choice. Abraham give Lot his choice. And God gives you your choice. Choose you this day who you shall serve.
Loti, monga mmene iye ankayenera kuti apangire chisankho, Abrahamu anamupatsa Loti chisankho chake. Ndipo Mulungu akukupatsani inu chisankho chanu. Musankhe inu lero kuti mutumikira ndani.
In the Garden of Eden there was a tree of knowledge and a tree of life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today. You're giving your privilege as free moral agents to choose whatever you want to choose.
Munda wa Edeni munali mtengo wa wachidziwitso ndi mtengo wa moyo. Munthu anapatsidwa mwayi kuti asankhe umene iye ankaufuna. Ndipo zili chomwe chonso lero, inu mwapatsidwa mwayi wanu ngati anthu ochita mwakufuna kwawo. Kuti muzisankha chilichonse chimene inu mukufuna kuti musankhe.
My advice to you is don't look at the modern things around you and the popularity and the glamour that you could be. But choose rather by faith him that gives the promise that someday he will come and will right all wrongs and will give you eternal life and raise you up.
Langizo langa kwa inu ndilo. Musamayang'ane pa zinthu zamakono zomwe zakuzungulirani inu. Ndikutchuka ndikukongola komwe inu mungathe kukhala. Koma muzisankha kani mwachikhulupiriro iye amene anapereka lonjezo kuti tsiku lina iye adzabwera ndipo adzakonza zolakwika zonse. Ndipo adzakupatsani inu moyo wamuyaya ndipo adzakuukitsani inu.
No matter if you take the despised way with the Lord's view, make that choice. If there's troubles in the hand, if there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice by faith. I'll serve God.
Zilibe kanthu ngati inu mutatenga njira yonyozeka ndi apang'ono ambuye, mupange chisankho chimenecho. Ngati muli mavuto mdzanja, ngati muli mavuto mdziko, ngati muli mavuto mchalichi, ngati pali mavuto pakhomo, zilibe kanthu kuti zili kuti mupange chisankho chanu. Mwachikhulupiriro ine ndimutumikira Mulungu.
I'll humble my heart in His presence. I'll take the way with God's children. I see them despised and rejected and drove out and made fun of, but I'll still take my post of duty.
Amen.
I'll stay right by them. And when they cry, I'll cry with them.
Amen.
And when they're sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live.
Ine ndi uchepetsa mtima wanga mukukhalapo kwake. Ine nditenga njira ndi ana a Mulungu. Ine ndiziwaona iwa kunyozedwa ndi kukanidwa ndi kuthamangitsidwa ndi kusekedwa. Koma ine ndizitengabe malo anga a ntchito. Ine ndizikhalabe pomwepo. Ndipo pamene iwa akulira ine ndizilira nawo limodzi. Ndipo pamene pali chisoni ine ndidzakhala nawo limodzi pa chisonicho. Momwe iwa zikhalira moyo, inenso ndizikhala momwemo.
Like Naomi said, Ruth said to Naomi, your ways be my ways be your ways. Where you live, I'll live. Where you go, I'll go. The God that you serve will be my God.
Monga Naomi ananena, kapena Ruth ananena kwa Naomi. Njira zanu zikakhala njira zanga. Njira zanga zikakhala njira zanu. Komwe muti mukakhale ine ndikakhalako. Komwe inu mukupita ine ndidzapitako. Mulungu yemwe inu mukumutumikira adzakakhala Mulungu wanga.
Take that choice. Though it pulls the very skin off of your conscience. Of thinking that you're somebody. Skin yourself down and take your way with the Lord's despised few. And stay loyal on the field of service and at the post of duty.
Mutenge chisankho chimenecho. Ngakhale zitasupula nofu kumene wachikumbuntima chanu cha kumaganiza kuti ndinu wina wake. Muzivule nokha khungulo ndipo mutenge njira yanu ndi onyozeka apang'ono Ambuye. Ndi kukhala okhulupirika kumalo autumiki. Ndi pamalo anchito.
Lot looked around, he said, I got a choice. And he looked towards Sodom. He saw the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle, to have fatter and better cattle.
Loti anang'ana pozungulira, iye anati, ine ndili ndi chisankho. Ndipo iye anayang'ana cha ku Sodomu. Iye anaona minda yabwino ya nsipu yomwe inali yabwino kusiyana ndi yomwe Abrahamu anayiona ndi kumene kunali Abrahamu. Iye anaona mwayi woti azikadyetserako ziweto zake kuti akakhale ndi ng'ombe zonenepa ndi zabwino.
I hope I'm not hurting anyone's feelings. But that's been the stand of too many preachers to compromise with the gospel, thinking that they get more money out of it. A meal ticket.
Ine ndikuyembekeza kuti ine sindikupweteka kumvelera kwa aliense. Koma awo akhala maimidwe azalika ambiri. Kumanyengelera uthenga. Maganiza kuti apeza ndalama zambiri akamachita zimenezo. Chitupa chojela.
I'd rather live in the barren land, eat drink from a branch and eat soda crackers, than a compromise upon the conviction of my faith in the word of the living God. I'll take my way.
Inebola ndizikakhala mudziko losabala, nkumakadya kumakamwa kuchokera ngalande. Ndikumakadyako zikonda moyo kusiyana ndi kuti ndizinyengelera pakumvelera kwa chikhulupiriro changa mu mawu a Mulungu wa moyo. Ine nditenga njira yanga.
Some of them said, Billy, what's the matter with your meeting as there's too many Pentecostals? A great denominational minister said that. I said, will your denomination sponsor my meeting?
Ena iwo anati, Billy, chavuta ndi chiyani ndi nsonkhano wako. pakuti kukumakhala achipentekoste ochuluka kwambiri pa iyo. Mtumiki wankulu wachipembedzo ananena zimenezo. Ine ndinati kodi chipembedzo chanu chizithandizira msonkhano wanga.
Not long ago in the Look magazine, I believe, there was an article. And the writer said there's talked about the Pentecostal people. He said the Pentecostal church is the fastest growing church in the world today. Why? It's because men and women has raised up their eyes and look far off.
Osatikale litali mu Look magazine ine ndikukhulupirira munali nkhani. Ndipo olembayo ananena mmenemo amakamba za anthu achipentekoste. Iye anati mpingo wachipentekoste ndi mpingo umene kukula kwambiri mdziko lero. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti amuna ndi akazi akwezera maso awo mmwamba ndipo akuyang'ana kutali.
And the writer also complimented the Pentecostal people. Oh, of course, he said there were some of them that went radical and so forth.
Ndipo mlembiyo anayamikiranso anthu achipentekoste. Oh, zona iye anati analipo ena iwo omwe ankachita mosokoneza ndi zina zotero.
But the Methodists worship a creed. They worship God by a creed. The Baptist does the same in the Presbyterians, but the Pentecostal worships by his Bible.
Koma a Methodist amapembedza kachikhulupiriro. Iwo amapembedza Mulungu mwakachikhulupiriro. Achibaptist amachita chimodzi-modzi ndi achipresbyteria. Koma achipentekoste amapembedza ndi Bible lake.
By faith we see the promise. I'll take my lot with them. No matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of and have their ups and downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside of Balaam and try to curse what God has blessed.
Mwe chikhulupiriro, ife tikuona lonjezo. Inanditenga gawo langa ndi iwo, zilibe kanthu kuti iwo akunyozedwa mochuluka bwanji. Ine ndikadali mmodzi wa iwo. Ngakhale iwo azisekedwa, ndipo nkumakhala ndizo khoza ndizo lephera zawo, monga Israeli ankachitira. Ine sindingafune kuti ndime ndi mneneli wabodza kumbali ya phiri Balaamu, ndikuyesera kuti nditemberere chimene Mulungu wachidalitsa.
Because in that camp is a smitten rock, and a bloody sacrifice, and a pillar of fire. No matter what they're in, it's leading them on to victory, and they've got to come to it because they are the promised people that's walking by faith.
Chifukwa munsasa umenewo munali thanthwe lokanthidwa, ndi nsembe ya magazi, ndi lawira moto, zinalibe kanthu kuti iwowo ndi chiyani, izo zikuwatsogolera iwo mpaka ku chigonjetso. Ndipo iwo ayenera kufika kwa icho, chifukwa iwo ndi anthu olonjezedwa amene akuyenda mwachikhulupiriro.
Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them. Join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the articles of God's eternal spirit, which by faith I have received the baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude.
Ngakhale iwo asakhale achipembedzo, iwo anali ongoyendayenda. Ndipo ndi momwe amakhalira anthu a Mulungu. Koma ine ndikufuna kuti nditenge njira yanga ndi iwo, kugwirana nawo iwo mmayimidwe awo, osati muchipembedzo chawo, koma muchiyanjano chawo pozungulira zinthu za mzimu wa muyaya wa Mulungu. Chimene mwachikhulupiriro, ine ndinalandira ubatizo wa mzimu woyera. Mulungu andithandize ine kuti nthawi zonse ndizikhala nako kachitidwe kameneko.
Notice, as they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocketbook. Many see the opportunities of a better social standing.
Zindikirani, pamene iwo anali kupita patsogolo, Ife tukupeza kuti Loti anaona mwai wa wangombe yonenepa. Ambiri amaona mwai wa tumba landalama lonenepa. Ambiri amaona mwai wa kuchita bwino.
He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was. Maybe I will become the chief man of the city.
Iye anaona kuthekera kokhala ndi madola ochulukirapo. Iye anaona kuthekera kokhala meya wa mzinda. Pokhala mlendo ndi munthu wa nzeru yemwe iye anali, mwina ine ndidzakhala mfumu ya mzinda.
He saw the possibilities because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself that the land was full of sin and God had to destroy it.
Iye anaona kuthekera chifukwa izo zinali zili patsogolo pake. Koma iye sanaone moto umene unali woti udzaononga dzikolo. Iye sanalingalire payekha kuti dzikolo linali lodzaza ndi tchimo ndipo Mulungu anachita kuliononga ilo.
And today people try to reconcile themselves and say, are you a Christian? They say, I'm an American. That has no more to do with it than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it.
Ndipo lelo anthu akumayesera kuti azizilimbikitsa okha pomanena kuti, kodi ndinu. Ine ndikati, kodi ndinu Mkhristu. Iwo amati, ndine wachimereka. Zimenezo zilibenso kanthu kochita ndizo. Kuposa kuyesera kumuuza kwangwala kuti iye ndi chule. Izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo.
She's going to be destroyed because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty bound to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin. If he lets us get by with it.
Iye adzaonongedwa chifukwa Mulungu ndi olungama. Ndipo ngati Amerika anga mapitirire ndi machimo ake, Mulungu olungama ndi ochita mwayekha woyera adzakhala okakamizidwa kuti akadzutse Sodom ndi Gomora ndi kukapepesa kwa iwo chifukwa chowawo tcha iwo, chifukwa cha tchimo lawo, ngati iye angatilole ife kuti tizipitirira nazo.
If he lets you get to heaven on your injustice works, you'll have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly will. But he's just. Ananias saw his money. Peter saw Christ.
Ngatiye anga dzakuloleni inu kuti mukafike kumwamba ndi ntchito zanu zosalungamazo. Iye adzayenera kuti adzamutsutse Ananiya ndi Safira ndi kudzawapatsanso iwo mwayi wina. Iye ndithudi angadzatero. Koma iye ndi olungama. Ananiya anaona ndalama zake, Petro anamuona Khristu.
Oh my! Lot didn't see the destruction of his children in that place. Many of you today holding around these old formal creeds and things, you don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere.
Oh my! Loti sanaone kuonongeka kwa ana ake kumalo ameneo. Ambiri ainu lero, mwagwira apo zungulira tizikhulupiriro takale tofunda iti ndi zinthu. Inu simukuona kupulikira kwa ana ndi kuonongedwa kwa ana anu. Inu simumamuona mwana wanu wankazi ali mu nyumba ya chiwelewere. Inu simamuona mwana wanu wa mwamuna ali chidakwa. Kapena ali pa tebulo la njuga kwina kwake.
Because she's well watered and sin is not touched. He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking.
Chifukwa iye amathiriridwa bwino madzi, ndipo tchimo silimakhudzidwa. Iye sanamuone mkazi wake, mutu wa mabungwe onse, akusanduka chilu cha mchere, pamene iye anali kuyang'ana.
He didn't see him escaping only by the edge of his teeth to a little city somewhere for his life. He didn't see that because he only looked at what he saw in front of him.
Yes, anamone iye akuthawa atatsala pang'ono kuti alumidwe ndi mano ake. Akupita ku mzinda waung'ono kina kwake. Akuthawitsa moyo wake. Yes, anaone zimenezo. Chifukwa iye ankangoyang'ana zokhazo zimene iye ankaziona patsogolo pake.
But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow, for he had inherited all things.
Koma Abraham, yes, ankaliona dziko lothiridwa bwino madziro. Pakuti iye anakwezera maso ake mmwamba ndipo anaona zamawa. Pakuti iye akanadzalandira zinthu zonse.
The real Christian today lifts up his eyes and sees the promise of Christ. Blessed are the meek, for they shall inherit all things. They shall inherit the earth.
Khristu wenweni lero amakwezera maso ake mmwamba ndipo amaona lonjezo la Khristu. Odala ndi wofatsa pakuti iwo adzalandira zinthu zonse. Iwo adzalandira dziko lapansi.
The real Christian, my faith, looks up and sees that. Call him what you want to. He lifted up his eyes. And when he did that, God said, Abraham, walk through the land. She's all yours.
Amen.
By faith, Abraham did this. The same faith that Moses had.
Khristu wenweni mwachikhulupiriro amayang'ana mmwamba ndipo amaona zimenezo. Mutchuleni iye chimene inu mukuchifuna. Iye anakweza mmwamba maso ake. Ndipo pamene iye anachita zimenezo, Mulungu anati, Abrahamu, yenda kudutsa mdzikoli. Lonselo ndilako. Mwachikhulupiriro Abrahamu anachita zimenezo. Chikhulupiriro chomwechomwecho chimene Mose anali nacho.
It was wrote by one commentator that said this, and I thought it was most beautiful words. That Abraham, Moses, took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed the best of the world.
Zinalembedwapo ndi wochitira ndemanga wina amene ananena izi. Ine ndikaganiza kuti awo anali mawu okongola kwambiri. Kuti Mose anatenga zokoma za mdziko ndipo anazika kumbali imodzi ya mweso. Ndizo ipisitsa za chipembedzo ndipo anakazika izo kumbali ya mwezo. Ndipo za chipembedzo zinalemera kuposa zokoma za mdziko.
So is it today that if we be called anything we want to be called, fanatics or divine healers or holy roller or whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford.
Zili chimodzimodzinso lero. Kuti ngati ife titatchedwa chilichonse chimene ife tikufuna kuti tikatchedwe. Otengeka kapena achilitsa uzimu kapena oyera ozigubuduza kapena chilichonse chimene iwo akufuna kuti tchula choyipitsitsa chimene ife tili chidzalemera kuposa chopambana chimene dziko lingakwanitse.
You want to be called old-fashioned, old fogey, fanatic. It'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you.
Yeah.
It most surely will.
Iwo amafuna kuti azitchedwa otengeka, akachitidwe kachikale, okhuthala chikale. Zimenezo zidzalemera kuposa chinthu chopambana chimene mdyerekezi anga ti apeleke kwa inu. Ndithu izo zidzatero.
Moses esteemed the reproach of Christ. He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about him. See, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me.
Mose anakweza chitonzo cha Khristu. Iye anamuoneratu Khristu. Mtsogolo iye anadzalankhula mawu ena odzoza okhudza iye. Taonani ambuye mulungu wanu azazu saneneli wonga ine.
He knew, he foresaw him and esteemed his reproach greater riches than all the glamour of the world.
Iye ankadziwa, iye anamonelatu iye. Ndipo anachiyesa chitonzo chake chuma chopambana. Kuposa zokongola zonse za mdziko.
Christian friend, today can't you do that? All the glamour and popularity of the world, by faith we see him who promised. And the worst of the church today in all of its condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you.
Nzanga wa Chikristu, lelo kodi iwe sunga chite zimenezo. Ndiku kongola konse, ndiku chuka kwa dziko, mwachi kulubiro, ife tukumuona iye amene analonjeza. Ndipo ocho ipitsitsa cha mpingo lero, mujikalidwe chake chonsecho kumabe izo zidzalemera kuposa chili chonse chimene mjelekezi angathe kukupatsani inu.
If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused and broke up in denominations and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you.
Amen.
Certainly.
Ngati ife tangambidwa, ngati ife tisweka nzidutswa, ngati ife tasokonezeka ndi kusweka muzipembedzo ndizotengeka. Izo zidzalemera kuposa chilichonse chimene mjelekezi angathe kukupatsani inu. Ndithudi.
He esteemed the reproach of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt.
Iye anachiyesa chitonzo cha Kristu kukhala chuma chopambana kuposa chuma chonse cha Igupto. Ndiye iye anachita china chake. Iye anasiya Igupto. Oh, ine ndima wakonda mawu ameneyo. Iye anasiya Igupto.
See, he was looking through the same window, but he was looking different from Pharaoh. What if Pharaoh could have seen his end? What if Pharaoh would have seen his nation drowned? Moses saw it.
Mugona, iye anali akuyangana kudzera pa zenera lomwero, kuma iye anali akuyangana mosiyana ndi Farao. Nanga bwanji ngati Farao akanatha kuwaona mapeto ake. Bwanji ngati Farao akanaona fuko lake likumizidwa. Mose anaziona izo.
How? By science? By faith, Moses saw it. Everything that he did was by faith. Because God promised Abraham, his father, that he would visit this nation after 400 years and would bring him out. And by faith, Moses believed the word that God said and knowed himself as by faith to be the chosen leader to bring him out. He knew where he was.
Motani, mwa science, mwa chikhulupiriro, Mose anaziona izo. Chilichonse chimene iye ankachita chinali mwa chikhulupiriro. Chifukwa Mulungu anamulonjeza Abraham atate ake kuti iye akanadza chezera fuko ili pakadzatha zaka 400. Ndipo akanadza atulutsanso iwo. Ndipo mwa chikhulupiriro Mose anakhulupirira mawu amene Mulungu ananena. Ndipo anazidziwa yekha kuti ndi mwachikhulupiriro kuti anali mtsogoleri wosankhidwa kuti atulutseko iwo. Iye ankadziwa kumene iye anali.
He took his place in the slime pits as a mud dauber and counted the reproach of Christ greater riches than to sit on the throne of Egypt. He never just said, I sympathize with him. He took their place and went with them.
Amen.
Glory. He took their place. We went with them.
Iye anatenga malo ake maenje amatope. Ngati woponda matope. Ndipo anachiyesa chitonzo cha Kristu chuma chopambana kuposa kuti akakhale pa mpando wa chifumu wa Igupto. Iye anatenga. Iye sananene konse. Ine ndikumva nazo chisoni izi. Iye anatenga malo awo ndipo anapita limodzi nawo iwo. Ulemelero kwa Iye anatenga malo awo. Ife tinapita limodzi nawo iwo.
No one of the inspired writers said, I'll take the way with the Lord's despised you.
Praise God.
I'll start it in with Jesus. Now I'm going through.
Hallelujah.
I'm on my way to Canaan's land. Sure.
Zosa dabwisa wolemba odzozedwa anati, Ine nditenga njira ndionyozeka pang'ono Ambuye. Ine ndayamba ndi Yesu tsopano ine ndikupyolatu. Ine ndili pa njira wa ku dziko la Kenani. Ndithudi.
Moses, it was said by one that Moses had rather when he could have been the son of Pharaoh and have the glamour of the world. He had rather be a son of Abraham than to be the son of Pharaoh. A son of Abraham the despised than to be son of Pharaoh the king.
Mose, zinanene duapo ndi wina, kuti Mose anasankha, pamene iye akanakhala mwana wa Farao, ndipo anali ndi zokongola za mdziko. Iye anasankha kuti akakhale mwana wa Abraham. Kuposa kuti akakhale mwana wa Farao, mwana wa Abrahamu wonyozekayo, kuposa kuti akakhale mwana wa Farao mfumuyo.
I'd rather be the son of the Lord Jesus and his fellow servant and take my place with the rejected people of this world and to be president of this great United States of America.
Amen.
Or to be an Elvis Presley or a Pat Boone or whoever you want to make it.
Ine kulibwino ndikhale mwana wa Ambuye Yesu. Ndi wantchito limodzi wake, ndikutenga malo anga limodzi ndi anthu okanidwa a dziko lino. Kusiyana ndikukakhala president wa United States of America wankuluyu. Kapena kukakhala Elvis Presley kapena Pat Boone. Kapena aliyense amene inu mukufuna kuti akhale. Ine nditenga njira yanga.
Young ladies ought to take their way and stand to being a Mary Pickford or some great movie star, some glamour girl. Take your way with the Lord's despised few.
Atsikana achichepele ayenera kuti atenge njira yawo. Malo mumakhala a Mary Pickford. Kapena katswiri wina wapakanema. Ntsikana wina wokongola. Mutenge njira yanu ndi onyozeka pang'ono Ambuye.
I'd rather be a preacher in the pulpit preaching the unsearchable riches of Christ than to be a Hollywood movie star or the greatest person on the earth.
Amen.
If I had to eat meager, beg, or whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people.
Amen.
By faith I do that.
Ine bola ndikhale mlaliki pa gome ndikulalikira chuma chosafufuzidwa cha Kristu. Kusiyana kuti ndikakhale katswiri wapakanema wa ku Hollywood, kapena munthu wopambana kwambiri pa dziko lapansi. Ngati zinganditengere kumadya moperewera, kumapemphetsa kapena chilichonse chimene ndingamachite, ine ndidzatenga njira yanga ndi anthu a Ambuye. Mwachikhulupiriro ine ndidzachita zimenezo.
I've been offered opportunities, but by God's grace, I still see by faith. By faith I can see it afar. And our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there.
Praise God.
Ine ndapatsidwapo mwayi. Koma mwachisomo cha Mulungu, ine ndikuonabe mwachikhulupiriro. Mwachikhulupiriro ine ndikuliona ilo patali. Ndipo Atate athu akudikirira panjira. Kuti akatikonzere malo okakhalako kumeneko.
An income tax man said today, why did you turn your home to that church? What made you give a $25,000 home to that little old rubbish-looking tabernacle? I said, it wasn't the church that I did it. It's the people that's there.
Munthu wansonkho ananena tsiku lina, ndi chifukwa chiyani inu munayipereka nyumba yanu ku tchali chichija? Ndi chiyani chinakupangitsani inu kuti mupereke nyumba ya madola $25,000? Kwa kachisone kamo ipa uja. Ine ndinati, sindi na jitire izo chalichi, ndi anthu amene ali mmenemo.
I have not none of this world's goods. Every penny of money I ever took turned to this church. Why? My faith is on God and not on the things of this world.
Ine ndilibe kalikonse kakatundu wa dziko lino. Tambala iliyonse ya ndalama yomwe ine ndimayipeza imapita kutchali chichi. Chifukwa chiyani? Chikhulupiriro changa chili pa Mulungu ndipo sati pa zinthu za dziko lino.
My affections are above, and I believe you all are the same if you're right with God. It's true that you are. We by faith receive. We by faith believe God.
Zokonda zanga zili kumwamba. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti inunso muli chimodzi-modzi. Ngati inu muli pachiyanjano ndi Mulungu. Izo nzona. Kuti inu muli, ife mwachikhulupiriro talandira. Ife mwachikhulupiriro tikukhulupirira Mulungu.
Moses, he had to make a choice. And then he had to, after making a choice, he had to fight the faith then. For he feared not the wrath of the king.
Mose, iye ankaenera kupanga chisankho. Ndiyeno, iye ankaenera kutero. Atatha kupanga chisankho, iye anamenyera chikhulupiriro. Ndiye pakuti iye sankaopa mkwiyo wa mfumu.
Now humanly he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it because he had a job to do. And he was in the line of duty. And he didn't care what the king said about it. He took his way just the same.
Tsopano mwa umunthu. Iye anali nawo ufulu woti aziopa mkwiyo. Iye anali nawo ufulu woti aziopa mkwiyo wa mfumu. Koma iye sanatero. Iye sanachite zimenezo. Chifukwa iye anali nayo ntchito yoti ayichite. Ndipo iye anali munzele wa ntchito. Ndipo iye sanasamale zomwe mfumu ankanena za izo. Iye anatenga njira yake chimodzi-modzi basi.
Now Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children. He said, all right, I'll tell you what I'll do. You ought to stay in the land and go out and sacrifice to your God. That's the way the devil works.
Tsopano Farao, zona, pamene iye anaona kuti wagonjetsedwa, ankafuna kuti amupatse Mose ndi ana, iye anati, chabwino, ine ndikuuza iwe chimene ine nditi ndichite. Inu nonse mungokhala mu dzikoli ndipo mupite uko muzikapereka nsembe kwa Mulungu wanu. Umo ndi mmene mdierekezi amagwirira ntchito.
Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church? You don't have to do all these things. A man says to his wife, the wife says, husband, I got saved. No more manicure or lipstick and stuff. No more this. No more parties. No more of these society things. I'm out of it. I'll put my time to reading the word. Taking care of home.
Oh, iwe ukhoza kukhala wachipembedzo. Bwanjo sapita ndi kukadja wina mpingo wina. Iwe sukusowa kumachita zinthu zonse izi. Mwamuna kunena kwa mkazi wake. Mkazi nkuti, amuna anga, ine ndapulumutsidwa. Ndasiyazo zipenta-penta zija. Kapena zopaka milomo ndi zinthu. Ndasiya izi. Ndasiya za mapwando. Ndasiya zinthu za magulu-gulu izi. Ine ndachokamo muzimenezo. Ine ndika nthawi yanga mukuwelenga mawu kusamalira pakhomo.
Now look, dear, you can be a religious, all right. Now look, you go over here, you got the wrong church. No, you ain't sure in the right one.
Tsopano, taona okondedwa. Iwe ukhoza kukhala wachipembedzo chabwino. Tsopano, taona, iwe upite uku. Wapeza mpingo olakwika. Aiwe sunatero, iwe ulimwa wolondolao.
If you got a preacher to preach that to you, or stay with him. Search back through the scriptures and find if that's right.
Ngati iwe uli ndi mlaliki amene angalalikire izo kwa iwe, iwe uyenera kukhala nazo izo. Mufufuze kudutsa malemba ndipo mukafufuze ngati izo zili zolondola.
Oh, he said, go over here. They don't have to do that over here. They don't do this over here. That's why you just go so far. But he don't want you to get out of the land. That's the way the devil does. He don't want you to get out of the things of the world. Just bring the world in with the church.
Oh, akuti upite uko. Iwo sama chita zimenezo kuno mukuona. Iwo sama chita izi kuno. Njira yake ndi imeneyo. Iwe ungopita mpaka apa. Koma iye sakufuna kuti iwe uchoke mudzikolo. Umo ndi mmene mdierekezi ama chitira. Iye samafuna kuti iwe uchoke muzinthu za mdziko. Amango libweresa dzikolo muchalichi.
The other day, coming down the road, I turned on my radio, and there was a song, and I kept listening. And I had to take the other song through before I could tell whether it was absolutely a religious song, or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful.
Tsikulina, ndikubwela munsewu, ine ndinaya tsawaire siyanga. Ndipo apo panali nyimbo. Ndipo ine ndinakala, ndikuimvetserabe. Ndipo ine ndinachita kutenga pafupi-fupi nyimbo yonseyo. Ine ndisanathe kudziwa kuti inali mwantheradi nyimbo ya uzimu kapena mdierekezi akuyesera kuti atsitsire pansi zinthu za Mulungu kuzifikitsa pa muyezo wa dziko. Inu simungathe kuchita zimenezo. Mulungu atichitire chifundo.
I don't care how many albums Elvis Presley writes of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He sent more children to hell and all the moves I know of in all the world in this day.
Ine sindikusamala kuti ndi nyimbo zingati zimene Elvis Presley walemba za nyimbo zonse zabwino za chipembedzo. Iye akadali wodzazidwabe ndi mdierekezi. Iye anatumiza ana ambiri ku Gehenna ndi makanema onse. Amene ine ndikwadziwa mudziko lonse mutsiku lino.
Pat Boone and the rest of them belong to the Church of Christ and Elvis Presley. Pentecostals are Judas Iscariot in the form of those men.
Pat Boone ndiyena onse ayiwo, iye anali wa mpingo wa Kristu. Ndipo Elvis Presley wachi Pentecoste. Iwo ndi Judas Iscariot maonekedwe a amuna ameneyo.
The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here, that people won't look up above this. They just look here and say, well, it's all the same. It isn't the same. Get out of the land!
Ndierekeza kwesira kuti abweletse zinthu zapamwamba za Mulungu, kuti iwo akathe kuzisakaniza izo pansi apa. Anthu osamayangana mwamba, ichi, iwo amangoyangana apa, ndikuti chabwino, zonsezo ndizofanana. Izo sizofanana. Tulukani mudzikolo.
That you can just go a few days and you go stay in the land. Sure, he knew they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, I'll tell you what you do. You go on out anywhere you want to go, but you leave all your wives, all your children, and all your cattle back here. You leave them here and you go out, because he knew they had possession back there that would lure them back.
Anati, in mukoza kungopita masiku pangono, ndipo inu mupite mukakhale mudzikolo. Ndithudi, iye ankadziwa kuti iwo abwereranso. Kenako, iye anadzapeza kuti izo sizikanagwira ntchito. Kotero iye anaganiza china chake chosiyana. Iye anati, ine ndikuwuzani inu chimene muti mukachite. Inu mupite uko kulikonse, kumene inu mukufuna kupita, koma inu muasiye azikazi anu onse, ana anu onse, ndi ziweto zanu zonse muzisiye kuno. Inu muzisiye izo kuno. Ndipo mupite kunja uko. Chifukwa iye ankadziwa kuti iwo anali ndi chuma kumeneko. Chimene chikana wakopa kuti azibwelera mbuyo.
And that's what the devil says to you. Just as long as you leave some of the things of the world hanging on. You still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world. That's as good as the devil wants.
Ndipo ndi zimene mdierekeza manena kwa inu. Basi bola ngati inu mwasiya zinthu zina za mdziko zikulendera pa inu. Inu mafunabe kuti muzisuta, inu mafuna kuti muzimwa, inu mafuna kuti muzivala ngati dziko. Zimenezo ndi zabwino basi mmene mdierekezi amafunira.
I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people think they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back.
Amen.
That's all. Backslidings are not what they say it is. You do too much of the world back there that lures you.
Ine ndimamva zambiri za kubwerera mbuyo. Ine sindikukhulupirira kuti kulipo kubwerera mbuyo kochuluka monga mmene anthu amaganizira kuti kulipo. iwo angosia chuma chochuluka mu Igupto kuti chizowakopera iwo mbuyo ndi zokhazo. Kubwerera mbuyo sizomwe iwo amanena kuti zili. Inu mwasiya zochuluka kwambiri mdziko kumbuyo uko zimene zikukopani inu.
Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God sent us a revival like that.
Mbale ndikukuzani inu. Pamene Israel anakonzeka pakati pa usiku, iwo anali nazo zonse zimene iwo anali nazo mu dziko lino, atazilongedza ndipo atakonzekera kuti azipita. Mulungu titumizireni ife chitsitsimutso chonga chimenecho.
We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is coming. Go ye out to meet him. You better have everything packed up.
Ife talongeza chilichonse ndipo takonzekera kuti tizipita. Kulira kwa pakati pa usiku kukubwera. Tulukani inu panja mukakumane naye iye. Zikanakhala bwino mukanalongedzeratu chilichonse.
You better not have nothing in this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up, let's get ready, we're going.
Inu kuli bwino musakhale ndi chilichonse mdziko lino choti chizikukoperani inu mbuyo. Zingwe zilizonse zoti zizikumangirirani inu pansi. Longedzani tiye tikonzekere ife tikupita.
And you know what? I tell you, they were so true to God, till Pharaoh got so excited at midnight, he said, get out! Get out and get going, take everything you got and go!
Ndipo inu mukudziwa chiyani? Ine ndikukuzani inu, iwo analiona kwambiri kwa Mulungu mpaka Farao, anatengeka kwambiri pakati pa usiku iye anati, kazipitani, kazipitani ndipo muzipita. Mutenge chilichonse chimene inu muli nacho ndipo muzipita.
I'm so glad that a man can live so close to God till the devil don't know what to do with him. That's right. Get out, get going. Obey God by faith, he saw the promise.
Ndinokondwa kwambiri kuti munthu akhoza kukhala moyo wapfupi kwambiri ndi Mulungu. Mpaka na mjelekezo osadziwa kuti achite chiyani ndi iyeyo. Izo ndizoona. Tulukani kazipitani. Zimumverani Mulungu. Mwachikhulupiriro iye anaona lonjezo.
Madaver and oh Madaver, he taken his way with the Lord's despised you. Pharaoh said, take all you got and get out of here. I don't know what to do with you. You're so true to God. By faith, faith will work miracles if you'll stay true to God. By faith we see him.
Oponda matope, kapena osaponda matope, iye anatenga njira yake ndonyozeka pang'ono ambuye. Farao anati, mutenge zonse zomwe inu muli nazo ndipo muchokeko kuno. Ine sindikudziwa kuti ndichite nani chiyani inu. Iye analiona kwambiri kwa Mulungu mwachikhulupiriro. Chikhulupiriro chimachita zozizwitsa. Ngati inu mungakhale ona kwa Mulungu mwachikhulupiriro, ife tikumuona iye.
Our time is up. Past time. But by faith this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you, this modern world, but look and see him who give the promise.
Nthawi yathu yatha. Tadutsitsa nthawi. Koma mwachikhulupiriro mmawa uno, mukwezere mwamba maso anu. Musaone zimene zakuzungulirani inu dziko la makono lino. Koma muyang'ane ndi kumuona iye amene anapereka lonjezo.
The Bible said we don't see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at him this morning, and your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer, may the Lord add his blessings to the message.
Bible linati, ife sitikuziona zinthu zonse mwangwiro tsopano, koma ife tikumuona Yesu. Inu muziyang'ana pa iye mmawa uno, ndipo njira zanu zidzasinthidwa. Pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mphindi chabe kwa liwu la pemphero. Ambuye aonjezere madalitso ake ku uthengawu.
Think in your heart now. Have you been looking on the things of the world? By faith do you see Jesus? Are you looking at your popularity, your church? What your social standing is with the world?
Muganizire mu mtima mwanu tsopano. Kodi inu mwakhala mukuyangʼana pa zinthu za mʼdziko mwachikhulupiriro? Kodi inu mukumuona Yesu? Kodi inu mukuyangʼana pa kutchuka kwanu, mpingo wanu, chimene mayimidwe anu ali ndi dziko?
Or do you see Jesus who in pity placed himself at the right hand of the majesty on high, who suffered as a martyr, the just for the unjust? Can't you raise up your eyes and see that tree of life, Elder? Then leave this tree of science and knowledge and serve him.
Kapena kodi inu mukuona Yesu amene muchisoni anazika yekha pa dzanja la manja la chifumu mmwamba, amene anazunzika ngati ofera olungama chifukwa cha osalungama? Kodi inu simungakweze maso anu mmwamba ndi kuona mtengo uja wa moyo kutsidyako? Mukatero muusiye mtengo uwu wa sayansi chidziwitso ndipo mukamutumikire Iye.
Would you like to be remembered in prayer before I pray? Raise your hands for any request that you might have need. God bless you. He sees all your hands.
Kodi inu mungafune kuti mukumbukiridwe mupemphero ine ndisanapemphere? Mukweze dzanja lanu pa chosowa chilichonse chimene inu mungachisowe. Mulungu akudalitseni inu. Iye akuona dzanja lanu lonse.
If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make? You're going to die one of these days.
Ngati ndinu ochimwa, mukweze maso anu mwamba ndipo muyang'ane tsopano. Ngati inu mwakhala osayanjanitsika, ngati inu mumakhala ndi makangano pang'ono ndi zinthu pang'ono, kodi zimenezo zikupanga kusiyana kotani? Inu mudzafa limodzi la masiku amenewa.
What day? Maybe today. You don't know, an hour from now you may be in hell, or you may be in heaven. But you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose now. By faith.
Tsiku lake liti, mwina mwake lero, inu simukudziwa, ola kuchokera pano inu mukoza kukakhala muli ku Gehena, kapena inu mukoza kukakhala kumwamba, koma inu muyenera kuti musankhe tsopano. Ngati chilipo chilichonse mmoyo wanu chomwe sichili cholondola, inu musankhe tsopano mwachikhulupiriro.
You say, well, if I can just get even with her, if I can get even with him, no matter what they've done, choose life. Choose life.
Inu mukuti chabwino, ngati ine nditangomubwezera Iye, ngati ine nditangomubwezera Iye, zilibe kanthu kuti iwo anachita chiyani. Musankhe moyo. Musankhe moyo.
For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgression, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hellfire.
Chifukwa Yesu anati, ngati kuchokera mu mtima mwanu, simungamukhululukire munthu aliyense mangawa ake, ngakhalenso Atate anu akumwamba sadzakukhululukirani inu. Kotero muzingoyandikana pafupi choncho. Ngati muli mangawa amodzi mu mtima mwanu motsutsana ndi munthu aliyense wochimwa kapena woyera, inu muli pa ngozi ya moto wa ku Gehena.
Now lift up your eyes. What do you see, your enemy, or do you see your Savior? What are you looking at this morning?
Tsopano mukwezere diso lanu mmwamba. Kodi inu mukuona chiyani, mdani wanu, kapena inu mukuona mpulumutsi wanu? Kodi inu mukuyangʼana chiyani mmawa uno?
If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross where he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
Ngati inu mukudwala ndipo adokotala anu akunena kuti inu simungachire, mukwezere diso lanu mmwamba pa mtanda pamene Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa.
Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God see now. Let us pray.
Musayang'ane pa zimene adokotala akunena, iwo akugwira ntchito mwa science. Chikhulupiriro chimagwira ntchito mu gawo la mzimu ndi Mulungu. Tiyeni ife tiganizire za zinthu izi tsopano pamene inu mwakweza dzanja lanu. Mulungu wawaona iwo. Tiye ntipemphere.
O eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of thy word, Lord, fall upon stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life, like Lot, might choke it out in the end, become a castaway.
Oh, Mulungu wa muyaya, muka chete chete wa kupembeza ukutsopano, utenga utata kudutsa. Musalole mbeu izo za mawano ambuye, zika gwere pandhaka ya miara. Musalole utenga ambuye uka gwere muzisonga, minga. Kuopa kuti zosa malira za moyo uno, munga Loti, zinga utsa mwitse iwo. Pamapeto ake, mkukala zokata idwa.
But oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord. That we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way. And may we walk in this glorious way.
Koma, oh, Mulungu odala. Mulole iyo ikagwere pandhaka yabwino, pandhaka yachonde, pamitima yofunitsitsa, ndiponso pawanga inenso ambuye. Kuti tonsefe tikathe kuyangana kudutsa pa kalilole wa Mulungu. Ndipo tikaone mpingo wokanidwa wa Ambuye Yesu, anthu okanidwa, njira yokanidwa, ndipo mukalole kuti ife tikaende mu njira ya ulemerero iyi.
As Moses, he didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which way to go. They just started.
Monga Mose, iye sankadziwa kumene iye anali kupita. Anthuwo sankadziwa komwe iwo anali kupita. Iwo sankadziwa kuti azilowera kuti. Iwo anangouya mbapo.
And oh Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be just now that men and women in here won't think of what the world's going to say or how they're going. May they just rise in their spirit and go.
Ndipo oh Ambuye Mulungu, pamene nyimbo yokongola iyi ikuseweredwa mwachikhulupiriro ife tikutha kuliona dziko lokutali uko. Mulole kuti zikhale pomwe pano kuti amuna ndi akazi ali muno asaganizire zazomwe dziko liti lizikanena, kapena momwe iwo akuendera. Mulole iwo akangodzuka munzimu wawo ndi kumapita.
Moses followed the light, and it led him to the land of promise, not knowing where he was going, but he just walked in the light to that land that was fairer than day.
Mose ankatsatira kuwala, ndipo iko kunamutsogolera iye mpaka ku dziko la lonjezo. Osadziwa komwe iye anali kupita, koma iye ankangoenda mukuwala, akupita ku dziko ilo lomwe linali labwino kuposa masana.
Grant, Lord, today that many here will walk in the light of the Scripture and in the fellowship of the Holy Ghost and with the church the firstborn, the newborn babes that received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit.
Perekani Ambuye lero, kuti ambiri pano akaende mukuwala kwa lemba, ndi muchiyanjano cha Mzimu Woyera ndi mpingo, mpingo oyamba kubadwa. ana obadwa kumene amenamulandira Kristu ndipo adzazidwa ndi mzimu woyera akutsogozedwa ndi mzimu.
May we walk in this fellowship together around the articles of God, serving Him in baptism, in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command, tarry ye at Jerusalem until you're endued with power from on high.
Mulole ife tizikaenda muchiyanjano ichi, limodzi pozungulira zinthu za Mulungu. Tikumutumikira Iye mu ubatizo, momvera kuimfa yake, kuikidwa mmanda ndi chiukitsiro. Mulole ife tikamutumikire Iye mu kulamulira kwake. Mukadikirire inu ku Yerusalemu, kufikira inu mutadzazidwa ndi mphamvu yochokera mmwamba.
May we serve Him in divine healing, praying for the sick. May we serve Him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the Word of God.
Mulole ife tikamutumikire Iye mu machiritso auzimu, kupempherera odwala. Mulole ife tikamutumikire Iye mu mgonero, kunyema kwa mkate ndi mtima umodzi, tikuchita chiyanjano pozungulira mawu a Mulungu.
Amen. May we serve Him in all of His divine articles until the land comes in sight. Grant it, Lord.
Amen.
Hear our prayer as we commit it all to Thee now. In the name of the Lord Jesus.
Mulole ife tikamutumikire Iye mu zinthu zake zonse za uzimu, mpaka na dzikolo likayambe kumaonekera. Perekani za Ambuye, mumve pemphero lathu. Pamene ife tikupereka zonse izi kwa inu tsopano, mu dzina la Ambuye Yesu.
Now with our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now this is worship. The message is over. No one leave, just be quiet. Let's worship.
Tsopano, ndi mitu yanu yowera mitsidwa, mwaka chete chete, pangono pangono, tiye ntingo imba nyimbo iyi. Tsopano uku ndi kupembedza. Uthenga watha. Aliyense asachokepo, Mungu khala chete. Tiye ntipembedze.
The message is the correcting. Think over now what you've done. What you should have done. What made you what you are today.
Uthenga ndi wokonza. Muganizire tsopano zomwe inu mwazichita. Zimene inu mukanayenera kuti muchite, chimene chakupangani kuti inu mukhale chimene inu muli lero.
What makes you condemned today is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today and you'll be free tomorrow.
Chimene chimakupangani inu kutsutsika lero, ndi chifukwa chakuti inu munachita china chake dzulo. Kodi mawa chidzakhala chiyani? Chikonzeni icho lero. Ndipo mudzakhala mfulu mawa mwaona.
You must make a choice. How can you do it? By faith. I now let loose of everything. I now let loose. And someday I'm going over there.
Inu muyenera kupanga chisankho. Kodi inu mungachite bwanji izo? Mwachikhulupiriro, ine tsopano ndikumasula chilichonse. Ine tsopano ndikumasula. Ndipo tsiku lina ine ndidzapita kumeneko. Mokoma pangono ndi pangono ife tidzakakomana pa.
Just worship the Lord in your spirit now.
Muzingo mupembedza Ambuye munzimu wanitsopano. Mokoma
we shall
now
hard going, but we'll meet someday.
Kudutsa muvutikira kuma ife tidzakakomana tsiku lina. Atate atwa chifundo mwamba. Ife tidzakapereka ntulo watwa kupembedza. Ampato ya ulemelele ya chikondi chake. Madalito mwamakweza
with the Lord's dispatch to you by faith I choose.
Ndionyo zidwa pangono ambuye mwachikulupiriro ine ndikusankha. Mokoma pangono 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 itzakakoma na pagombelo kongolalo pangono ndi pangono mokoma mokoma pangono ndi pangono itzakakoma na pagombelo kongolalo Mudziko lomwe muzingo mupembedza iye.
This is the worship.
Uku ndikupembedza. Ikulupiriro ndikukonza kuona.
I make my choice.
Mwachikulupiriro ine ndikupanga kusankha kwanga. Oata kudikirira ine ndikuwaona onse ambuye chakumeneko mbale George mbale Seward oera onse alokala kukumeneko inda ambuye mokoma ambu ake Howard Edward Abwezo onsoera aminana tenga njira mbuyo uko kale kale. Mokoma inda mbuye. Pangono ndi pangono. Pangono ndi pangono. Itza kakomana pagombelo kongolairo. Itza kaimba paloka. O Mulungu Nimboza ntete miaza odalitsidwa Ulemelero kwa Mulungu Sidi dzamba tsojisoni Obandangawa kwa madalitsa Amalo ampumulo Mokoma Pangono ndi pangono Pangono ndi pangono Itzaka koma na pala
In the sweet mind by We shall meet on that beautiful shore